Yeah, you know what it is.
I'm at zambui.com. Super vibes.
Check the sound.
Yeah. Maisha yana anza mdogo mdogo TBT. Siku joku saka P wala manetri. Basi mdogo mdogo dasa saban kamalizi. Akeo ya katoka mtaani nika kimbizi. Kafaulu tanga teki maisha kuya kimbizi. Ili kuwa noma, ili kuwa miujiza. Tani nika tisha akuna mto kupinga. Basi mdogo mdogo nika enda kukimbiza. Hile boom perform for nika maliza. Tipo nkakutana na mwanangu sibizi. Basi mdogo mdogo kila chocho zetu hizi. Tukikuta dili tunafanya fumanizi. Tushafanya dili kali paka za atali. Lakini na shukulo tukwae kumwaga damu. Najua Mungu Baba paka leo aja tutupa. Anajua si vijana tulikuwa tunatafuta. Yeah, sometime wina peni, sometime wina geni. Ndomana sometime moja moja no kompeni. Sometime ukibosi, sometime umekosi. Najua saa godi mdogo mdogo ana blessi. Na mine mani ipo siku nita ito busi. Fagilisi anda fee. Pigo za namna hii sijifanyo nani juwa sana wesi yomasi. I don't like this spy in my life. I'm a fighter, I'm a lover, I'm a laster, I'm a snitch motherfucker. Embu yani cheki, embu cheki na kupaka. Chokosa gang langu lita kuje kukufata. Unacho pamba niye na mungine anakitaka. Mina fanya we unaanya nando mana unabana. Alavu unajifanya etu nani juwa sana. Badala ya kuniona kuna kitu minafanya.
Ndomana sometime moja moja. Me na move about.